September. Season Tali, season Nkosi Yesu, sidlulise baba kulezi nsuku ezinzima. Siza mdali, siza Nkosi Yesu, sidlulise baba kulezi nsuku ezinzima.
Smagate.